Jipyo mechina, kazi yako kuza sura Adi, serema, leo naenda kusema Siri za ndani umekula, nje unaenda kutema Kishi, medema, nimekukuta unasema Unajifanya umenuna, kumbe itikeri una Basi ukinipiga, naenda kusema kwa mama Ukinipiga, naenda kusema kwa baba Fasiri ukinipiga, naenda kusema kwa mama Ukinipiga, naenda kusema kwa baba
Alafu tabia yako mbaya
kwenye movie ya Lambo acha balia wana kukama toto tucheze kibastola twende tuitane tucheze kibastola twende mkono wako ndo pisto kibastola twende nikikushuti unakufa kibastola tibuduma kibastola twende kibastola cheza kibastola twende nikikushuti unakufa Aya sungula masiala kidogo, makuzi kidogo, masiala kidogo, makuzi kidogo. Hacha baria, ama MC shina sita kifanye. Anikiwa vinaenda classic, eh? Anikiwa na producer Fasiri chung 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 chang. We shaloni chung chang. Hati mwile ile shina sita kipanye Anakubali sana meneja smolda Anakubali watoto ambagala tembeke kinondoni mbaka ilala Watoto amborozo Wanakuwa mbwani mbaka ba Ashokari wewe